Usangalie nyuma, rafiki yangu. Dunia siyo mchezo, lakini pima. Usangalie nyuma, never never give up. Hatutarudi nyuma, ever we the champion. Usangalie nyuma, rafiki yangu. Dunia siyo mchezo, lakini pima. Usangalie nyuma, never never give up. Hatutarudi nyuma, ever we the champion.
Adam, my users, never let you down, never ever never do that. Let's fire them, you know we can do that.
Katisi wangai na majimi Nchevunya ninge chisanyi Raita nitukuru kamni ya maibu Uteki nika rasta we afide Kapele pele pete zentia kachonda Kuza kukali kachari ya kaina kachanja Naka kubabu bine kamala kachanja
Usangalie nyuma, rafiki yangu Dunia siyo mchezo, lakini pima Usangalie nyuma, never never give up Hatutarudi nyuma, ever we the champion Usangalie nyuma, rafiki yangu Dunia siyo mchezo, lakini pima Usangalie nyuma, never never give up Hatutarudi nyuma, ever we the champion
Ogela binje bilu makale Kukuba kutunda nzali mukatale
Mukatale
Wane pikila munyeze mpale Kamba kuwe muito musilikale
Nakiriza Manita kocholabi labiko yine dagala
Pelepito mubaya
O yine dagala Uligwe mkuba gocha nga sigiri Kakimsha gani Awandika nitikulu nakiriza
What?
Raga down down down
down down
Manatunzine vina goda ulo Usangalie nyuma Rafiki yangu Dunia siyo mchezo Lakini pima Usangalie nyuma Never never give up Hatutarudi nyuma Ever we the champion Usangalie nyuma Rafiki yangu Dunia siyo mchezo Lakini pima Usangalie nyuma Never never give up Hatutarudi nyuma Ever we the champion
Ronda Don Never judge a book by its cover Before judge me by my age Listen to my music And entertainment
Santa Mananka, High Pass Management.